Mukawefwe okutaasa obutonde bw'ensi obulabirizi bw'emikono butongoza kawefwe okwetoloola Greater Mukono okusimba emiti n'okutambuza amawulire agakugira abantu okusaasaanya obuveera obucupa ate ne pampa z'abaana mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Kawefwe ono awomeddwamu mutwe omulabirizi w'emikono Enos Kitto Kagodo era ng'ono amulangiridde bw'abaddewo obubaka obwamazuukira kiyite Easter Message wali ku lutikko empya eri mu kuzimbibwa. Ategeezezza nti singa tetusimba miti kuzzaawo obutonde obutaaguddwa n'okwewala okumansa kasasiro buli wamu ensi eyolekedde okusaanawo. Omulabirizi Kagodo era asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kulwanyisa ekibbattaka mu ggwanga. Ayogedde ku bulumbaganyi bw'abakifeesi abapangisibwa bannakigwanyizi bwe bajja ne bakola obulumbaganyi ku ttaka ly'ekkanisa nga obwakasembayo bwakoleddwa ku Nakanyonyi Church of Uganda Primary School.